Chuti kandi muvandimwe unteze amatwi uyu ni coach Leonard Wiringimana kandi akabari hagarariye ishuri tegura abantu bazahindura amateka. Mu minsi irindwi iri imbere nzaba ndimo ntanga inyigisho
ku mugisha wa Aburahamu. Tuzahagara mu ijambo ryo mu Bagalatiya 3:14
rivuga ngo Kristo yaraducunguye kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga. Abanyamahanga ni njye nawe tuvugwa abatari komoka kuri Aburahamu mu buryo bw'amaraso. Muri iyi minsi irindwi rero nzavuga ku bintu birindwi bikomeye bya ngombwa ugomba kumenya kandi ugaharanira ukamaramaza ubishaka bigatuma winjira mu mugisha wa Aburahamu. Uramutse ibyo bintu utabikoze ntabwo uwo mugisha wazawubona kandi ari uwawe kandi ikiguzi cyaratanzwe. Nkwibutse ko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni izina rikomeye, kuzagira izina rikomeye ry'ikirangirire. Icya kabiri ni ishanga rikomeye. Ishanga rikomeye ni ukugira abantu bazagukomokaho benshi cyane bangana n'inyeri zo mu kirere n'umucanga wo mu nyanja. Kuri Aburahamu abamukomokaho bagombaga kuza biturutse mu rubyaro rwe, ariko kuri twebwe bari muri Kristo ntabwo bituruka mu rubyaro, ahubwo bituruka mu mbuto twera mu mwuka. Icya gatatu ni ukuba umugisha ku mahanga yose, ahantu hose uri ugahinduka umugisha ku mahanga yose. Ibyo bintu bitatu nibyo byari bigize umugisha Imana yemereye Aburahamu igihe bakoraga isezerano bwa mbere. Ibyo rero natwe byatugezeho. Ni gute wowe nanjye twabigeraho? Aya magambo, izi nyigisho tugiye kuzakurikirana, izi nyigisho ukeneye kuzumva, izi nyigisho ndetse na mugenzi wakeneye kuzumva kugira ngo umuntu amenye icyo agomba gukora kugira ngo umugisha winjire. Abantu batabizi uwo mugisha ntibazawinjiramo. Wowe rero ugira ubuntu bukomeye, ugire n'amahirwe ugize n'igitangaza kikubayeho kugira ngo ibyo bintu ubisobanukirwe. Ariko nk'uko uzabyumva, hari nawe ibyo usabwa gukora, hari ibyo usabwa kugeraho kugira ngo uwo mugisha uzawugereho. Utabikoze umera nka Esawu, umugisha bari wawe ariko warangiza ukawugurana isahani y'ibiryo. Ndakwinginze rero izi nyigisho uzikurikirane ntizigucike kugira ngo nawe utazaba Esawu, ahubwo umugisha wa Aburahamu uzakugereho kuko Yesu yatanze ikiguzi ku bwawe. Imana iguhe umugisha.
Kongera kugirirwa ubuntu bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Umunsi w'ejo twaganiye yuko muri iki cyumweru tuzakomeza kugenda tuganira ku mugisha wa Aburahamu. Mu magambo make twavuze yuko umugisha wa Aburahamu Yesu mu Bagalatiya 3:14 haravuga ngo icyatumye Yesu aducungura ngo kwari ukugira ngo umugisha wa Aburahamu uzatuzeho natwe abanyamahanga. Tubona yuko umugisha wa Aburahamu warugizwe n'ibintu bitatu, harimo izina rikomeye, hakabamo ishanga rikomeye, hakabamo no kuba umugisha w'amahanga yose. Twasanze yuko twebwe bo mu isezerano rishya hari ibindi bintu biri byiyongeyeho byaduhesheje umugisha. Icya mbere ni Yesu umwana w'Imana bamuhawe nk'impano, turangije duhabwa n'umwuka wera wari wadusezeranijwe. Izo ni impano twahawe. Twabonye yuko uwo mugisha nubwo ikiguzi cyawo cyatanzwe, byashoboka yuko umuntu yabimenya mu magambo atagira icyo abikoraho, ntihazagira icyo bimumarira. Ushobora no kubimenya ariko utarwana intambara nka kurya abana ba Isirayeli bagiye kurwana igihugu cy'amasezerano, utarwanira igihugu cyawe, utarwanira umusozi wawe. Nanone uwo mugisha ntuzawubone. Urugero rwiza twaruboneye kuri Yesawu. Yesawu yari umwuzukuru wa Aburahamu kandi akaba ari umwana w'imfura mu rugo rwo kwa Isaka, ariko kubera ko atahaye agaciro umugisha wa Aburahamu yari afite umwana w'imfura, kubera ko atahaye agaciro ahubwo agahitamo kugurisha isahani y'ibiryo yarawutakaje. Noneho Yakobo aba ari wifatira kubera ko yamenye kuhesha agaciro. Natwe rero isengesho dukwiye gusenga ni ukugira ngo muri generasiyo yacu, mu gisekuru cyacu, twere kuzamera nka Esawu, ahubwo tuzamere nka Yakobo. Umugisha wacu tuzawubona. Uyu munsi rero tugiye kureba ikintu cya mbere umuntu akwiye kwitaho cyane kugira ngo umugisha wa Aburahamu abashe kuzawugiraho umurage. Ikintu cya mbere umuntu agomba kugira, agashyiramo imbaraga, agakora uko ashoboye kose ngo icyo kintu aba gifite ye gutsindwa kuri icyo kintu, ni ikintu twita ubwenge. gushakisha ubwenge, kugira ubwenge, umuntu akagira ubwenge. Mu migani igice cya 24 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 haravuga ngo kubaka inzu, ndakoresha biri ijambo ry'Imana, haravuga ngo kubaka inzu ngo bigomba ubwenge, ngo naho kuyikomeza bigasaba ubushishozi. Kuzuza ibintu mu nzu bigomba ubuhanga. Ubuhanga butuma yuzura ibintu by'agaciro by'igikundiro. Amen. Birumvikana ko abantu bagenda bahindura za Bibiliya, bagenda bagera ingorane kugira ngo babashe gusemura amagambo ya ngombwa. Ariko muri iri jambo hari ibintu bitatu bigize ubwenge. Ikintu cya mbere nicyo wakwita ubwenge, yenda twakwita sagesse cyangwa wisdom mu cyongereza. Ikintu cya kabiri ni ikitwa understanding, nge nakita mbese gusobanukirwa, ariko hari abakise ngo ubushishozi. Noneho icya gatatu nicyo bita knowledge cyangwa se ubumenyi. Gihari understanding nayita ubuhanga, noneho knowledge kayita ubumenyi. Ibyo bintu bitatu bikubiye hamwe nibyo bigize ubwenge. Kuko hariya Salomo aravuze ngo umuntu ushatse kubaka inzu, ushatse kubaka igikorwa icyo ari cyo cyose, ushatse kubaka umushinga uwo ari wo wose, urakenera ubwenge. Kandi ubwo bwenge ukeneye ni ubwenge bw'ubwoko butatu. Birasaba ngo inzu cyangwa se umushinga wose, cyangwa se gupanga ubuzima, cyangwa se gufata icyo gihugu, gufata umusozi wawe, kwinjira muri gakondo yawe, biragusaba ubwenge bw'ingeri eshatu. Biragusaba ubwenge, biragusaba ubuhanga, bikagusaba n'ubumenyi. Ese umuntu yabishushanya gute? Reka tubishushanye gutya. Nk'iyo umuntu afite umugambi wo kugira ngo yubake inzu, hari umurimo ukorwa n'abantu bitwa aba arishitekite. Bo baragenda inzu bakayitekereza mu bitekerezo byabo, noneho barangiza bakayishushanya ku rupapuro. Inzu ikaba itari hari, bo bakagenda bakayigushushanyiriza, mbese bayivanye mu bintu bitagaragara bakayisha ku rupapuro, noneho ikagaragara ariko biri ku rupapuro. Ibyo wavuga ko biza bikorwa n'ubwenge twuriye kuri ijambo Salomo yaduhaye. Icya kabiri ubuhanga. Ubuhanga twabenyana ko akunda umufundi, umuntu uzi kubaka inzu, agenda bakamuha plan yubatswe yakozwe yashushanyijwe n'umwarisitekite. Noneho wa muntu uzi kubaka umumaso umufundi aragenda bakamuha ya plan yakozwe na arisitekite biturutse muri wisdom, noneho we akagenda akayubaka inzu igahagaraha yahanze abantu bakayibona. Noneho byamara kurangiza uwo murimo, hakaza babandi bazi gutera amarangi, babandi bazi gutunganya jaride, babandi bazi gukora finisaje ya nzu, bakayijyamo bakayitaka, mbese bagashamo za saro, bagashamo ikipoma, bagashamo intebe, utubati. Noneho ya nzu abantu bakazayituramo, ubona ari inzu nziza kabisa yatunganijwe. Urukumva yakeneye umuntu uyivana mu bitagaragara izana mu bigaragara, ishushanya ku rupapuro. Hari uwafashe urupapuro arayubaka, uwayakoresheje ubuhanga, naho wa wundi washyizemo imitako yanze ikaba nziza bakayituramo, yakoresheje ubumenyi. Uko nguko niko ubwenge bumeze, umuntu akenera kugira ngo abe yabasha kuba yajya mu gihugu cy'amasezerano, yakubaka inzu, yakubaka urugo, mbese yakora igikorwa gikomeye gisaba ko umuntu aba ari umuntu ujijutse. Ndagira ngo ubwo bwenge mvuga mbutandukanye n'ubwenge abantu dusanzwe tuzi. Impamvu mbutandukanye ni uko muri Hosea 4:6 haravuga ngo abantu banjye ngo bishwe no kutagira ubwenge. Akomeza akavuga ngo ubwo uretse ubwenge ngo nanjye nzareka we kumbera umutambyi, ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Aya magambo avugwa ni amagambo abwirwa abantu baba barize amashuri, abaho mu bihugu bitandukanye, abantu bakayiga bakayarangiza, ariko nubwo baba barayize. Nk'uko Mose tuvuge muri Egypte yari yarize amashuri aba umuntu ukomeye. Sawuli nawe yari yarize amashuri ayarangiza, arangije akagenda atoteza abantu bakurikiye inzira y'Imana. Urukumva hari ubwenge abantu biga, ariko ubwo bwenge turimo tuvuga ntabwo ari bwo bwenge burimo buvugwa ahangaha. Nk'uko tubivuze nyine, Hosea yaravuze ngo abantu bishwe no kutagira ubwenge, kandi abo bantu mu by'ukuri babaga barize aya mashuri. No muri Yesaya 5:13 haravuga ngo ryo cyatumye ngo ubwoko bwanjye ngo bujyanwa ngo mu minyago, ngo buzize ubupfu bwabwo, ngo abanyacyubahiro babwo ngo bishwe n'inzara, ngo naho rubanda rwabo bishwe n'imyuma. Aba bantu Yesaya avuga ntabwo avuga ibingibi kubera yuko bateze ubwenge bw'isi. Oya, ahubwo ni uko nkuko twabonye hari haruguru birengagije amategeko y'Imana, birengagije ijambo ry'Imana. Bivuga ko rero hari ubwenge abantu bashaka kwiga bakaminuza, ariko ubwo bwenge ntibuhuze na buriya Salomo yavuze. Kandi ka Salomo abari ubivuga nkuko tubizi, uzi yuko yari yabaye umwami akiri umwana mutoya, noneho mu nzozi Imana yamugenderera iramusaba ete Salomoni ko ni iki kinagukorera ko ko watanze ibitambo byinshi, wazamutse ku musozi w'Imana, wazamutse ku nkike, ibyo wakoze byanejeje, none nakuhiki, nakugabira iki? Salomo murabizi aravuga ati, Imana rero ati wangize umwami ndi umwana mutoya, ungira umwami w'ishanga rikomeye, none ntabwo mfite ubwenge bwo guca imanza zitabera. Nuko muri iryo joro Imana iravuga ngo nguhaye ubwenge, ngo nguhaye n'ibindi, kubera ko wasabye ikintu cya ngombwa. Urumva ko ubwenge Salomo yahawe butandukanye n'ubwenge bigishaga mu mashuri muri icyo gihe, kandi n'uburyo yabubonye ni ubwenge yabonye kubera ko yasenze, ntabwo ari ubwenge necessarily yabonye kubera ko yamaze imyaka myinshi aminuza amashuri ngo ageze PhD na za doktora, ibintu bimeze gutyo. Ijambo rirakomeza rikatubwira mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 20 ngo none se umunyabwenge ari hehe, umwanditsi ari he, umunyampaka wo muri icyo gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Ndacyakomeza gushimangira ko ubwenge busabwa, ubwenge tugomba gushoramo imbaraga, ntabwo ari ubwenge ubu ngubu abantu basanzwe bita ko ari ubwenge. Arakomeza umwanditsi Poru mu gice cya 2 ku 6 kugeza ku 9 aravuga ngo icyo kora ngo ubwenge mbabwira ngo ndabuvuga mu batunganijwe rwose ngo ariko ubwo bwenge ngo si ubw'iki gihe cyangwa se ubwo abatware b'iki gihe bushiraho nabo bashiraho. Ubwenge bw'iki gihe, ubwenge bw'abatware b'iki gihe ni ubwenge bushiraho. Ubwo bwenge ntabwo arimo turimo tuvuga, ahubwo ubwenge tuvuga ni ubwenge bw'ubwira bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buzaduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo bamumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ngo ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Yesu ashimwe cyane. Aha nanone gushimangira yuko ubwenge turimo tuvuga ntabwo ari ubwenge bw'iyi si cyangwa se bw'iyi si, kuko ubwo bwo burashe. Oya, ni ubwenge Imana yabitse igihe cya kera ibibikira abayikunda. Ngo ubwo bwenge rero urwego burimo rya jambo abantu bakunze kuvuga ngo by'amaso atabonye, amfete byaplika cyane cyane kuri ubu bwenge. Ubwenge Imana yatubikiye ngo ijisho ntigeze rububona, ngo ugutwi ntabwo kwigeze kumva ubwo bwenge, ngo umutima w'umuntu ntibwigeze bwinjiramo. Ubwo bwenge nibwo Imana yatubikiye twebwe bayikunda. So ukumva hari ubwenge dukeneye gushakisha, ubwo bwenge bukaba buri mu rwego rutandukanye n'ubundi n'ubwenge abangaba abantu tubona bazi. Umva ijambo rikurikiyeho ku 10, aravuze ngo ariko Imana yaravuduhishuriye ikoresheje umwuka wayo. Aravuze ati njyewe uri kubandikira, njyewe ntumwa Paulo, ubu bwenge mvuga njyewe Imana yabumbishuriye. Ngo ariko abimbishuriye bigenze gute? Biturutse mu mwuka wayo. Ngo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Arongera ku 14 ngo ariko twebweho ngo ntabwo twahawe umwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo nyine Imana yaduhereye ubuntu. Ejo tuvuga ibigize impano umugisha wa Aburahamu, twavuze yuko impano ziziyongeyeho ku byo Aburahamu yari yabwiwe, nuko twebwe twahawe Yesu ho umurage, tukongera tugahabwa umwuka wera. None hano umva ukuntu bihuje bigenze neza. Paul aravuze ngo uyu mwuka twahawe ni uyu uduhishura burya bwenge, none bwa bwenge tukabasha kubumenya, kuko umwuka twawe si umwuka w'iyi si. Nicyo gituma n'ubwenge tufite si ubw'iyi si, ahubwo ni ubwenge duhabwa n'urya mwuka. None ubwo bwenge twawugira tukabasha kubaka ya nzu dukoresheje ubwenge, dukoresheje ubuhanga, dukoresheje n'ubumenyi, ariko buturutse ku Mana. Ubwo bwenge nabwo Yesaya asa naho yabuvuzeho, yaravuze ngo erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, ngo kandi inzira zanyu si zo nzira zanjye. Urabyumva ko hari inzira z'Imana hakaba n'inzira z'abantu, ngo uko niko Uwiteka avuga, ngo nk'uko ijuru risumba isi ni nako inzira zanjye zisumba izanyu, ngo nibyo nibwira bisumba ibyo nibwira. Yesu ashimwe cyane. Aha iri ni jambo ryiza cyane kuko ryagaragaza neza yuko ibyo Imana yibwira bitandukanye n'ibyo umuntu yibwira. Ubwenge rwo wavana ku bantu bagenzi bawe, ubwenge wakwiga mu ishuri rya wigishijwe na mugenzi wawe. Ubwo ubwenge butandukanye n'ubwenge bw'Imana. Ariko ibanga ryihishe muri jambo nanone ni iki? Nuko nubwo ubwenge bw'Imana n'inzira z'Imana zitabashaga gushikirwa muri ya jambo Yesaya arimo avuga. Umunsi umwe Yesu wari Imana yahindutse umuntu. Yesu ashimwe cyane. Yesu wari Imana ahindutse umuntu. Bwa bwenge bw'Imana, bya byanzanza z'Imana, ibya nyiyumviro y'Imana itarashobokeraga kuba umuntu yayinjiramo. Yesu kubera ko ari Imana ariko akaba yahindutse umuntu, ni ukuvuga bwa bwenge na zanzira byari ku Mana, Imana yabizanuye, yarabimanuye ibisha ku bwenge bw'umuntu. Ariyo mpamvu uyu munsi twe twavuze bwa kabiri muri Yesu, twe twakiriye Yesu nk'impano, twe twakiriye Yesu ho mukuru wacu, twe twavutse ubwa kabiri tuvutse ku mwuka utanga ubugingo wa Yesu, urukumva ko dufite irembo ryo kwinjira muri bwa bwenge, muri bwa bwenge bw'Imana, bya bitekerezo by'Imana, kwa kwiyumvira kw'Imana, mbese dufite kugira ya mind, ya mind y'Imana, dufite kuyinjira. Ni ukuvuga nk'uko ndi kongoza kubivuga, ikintu cya mbere dukwiye kumaramariza ni ukugira ngo tugire ubwenge, kuko ubwenge birashoboka ko twabugira. Paul yavuze ngo ubwenge we narabubonye. Paul yavuze ngo ubwenge ni bw'Imana ahishiye abayikunda. Tugiye kujya icyo tugakunda Imana, tukamaramaza mu kunda Imana, ubwo bwenge natwe twabwakira tukinjira mu rwego natwe kimwe na Paul, tuvuga ngo ubwenge dufite ngo ni ubwenge twahawe n'umwuka wera. Ngo kandi umwuka twahawe si umwuka w'isi, ahubwo ni umwuka w'Imana uduhishurira bya bindi ijisho ritabona, amaso atabona, n'imitima y'abantu itagenda isobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Akora umurimo w'Imana muri Efeso, Paul yarakoze cyane. Bigeze ku gice cya 19 umurongo wa 20 haranditse ngo ni uko ijambo ry'umwami riragwira cyane muri icyo gihugu cya Efeso, ngo kandi ngo riza kuganza. Ubwo nibwo bwenge mvuga. Urumva ni ubwenge bwubakiye ku ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye muri Hosea 4:6. Ijambo ry'Imana amaze kuricengeramo umukozi w'Imana Paul yagiye Efeso, amara imyaka 2 arimo yigisha abantu. None Imana imukoresha ibitangaza by'indengakamere bikomeye. Ariko hano biravuze ngo ni ijambo ry'umwami ngo ryaragwiriye aho hantu, ngo ndetse riraganza. Aribwo twumvise ngo za biblioteke zabaga aho ngaho, ibitabo by'isomero baragiye byose barabitwika babimaraho. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bwenge nanone kandi nibwo Yesu mu by'ukuri yatwigishije ko kwiye kugira. Icya mbere yaravuze muri Matayo 7 igice cy'umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27 ngo ni uko umuntu wese wumva aya magambo yanjye nigisha akayakomeza akashya mu bikorwa ngo azaba nk'umuntu w'umunyabwenge. Umva bwa bwenge navuze, azaba umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari yubatse ku rutare. Ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze ngo azaba nk'umuntu w'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kuko kwabaye kunini cyane. So kumva rero ushobora kubakira mu buryo bubiri, ushobora kubakira ku ijambo rya Yesu cyangwa se ukubakira ku ijambo ry'abandi bantu. Yesu yabwiye intumwa ze ngo mwirinde ngo inyigisho z'abafarisayo n'iz'abasadukayo, muzakurikira ibintu byanjye ariko mwigishwa na bariya bantu muzabyihore, kuko kubetera kubyubakira ko ni nko kubakira ku musenyi. Arangije Yesu muri misiyo yaduhaye mbere y'uko asubira mu ijuru, nuko haranditse muri Matayo 28:18 aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi, none nimugende muhindure abantu bose mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'umwuka wera, ngo mubigishe mushaha amashuri atanga ubwenge, mubigisha ubwenge maze imyaka 3 mbigisha, ngo muzabigishe apana kugira ngo babimenye, oya, ngo muzabigishe kwitondera gushyira mu bikorwa ngo ibyo nababwiye byose, ibintu maze imyaka 3 mbabwira, ibintu n'imizi 40 namaranye namwe mbabwira, ibintu byose muzafata abantu mu mahanga hirya no hino mubagira abigishwa abari byo mubigisha. ngo kandi uko muzamubikora ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. So urumva rero hari ubundi bwenge bukomoka ku Mana, buriya bwenge Yesu yigishije intumwa ze mu gihe bamaranye imyaka itatu n'igice. Ubwo bwenge natwe turabukeneye. Guhagarara ku nkike ni byiza, ariko tuhahagarare duharanira tumaramariza kugira ngo ubwo bwenge Yesu yigishije umwaza natwe tubumenye, kuko natwe dukeneye kuzabigisha abandi, kuko niko tuzafata wa mugisha wa Aburahamu. Imana rero ibidufashemo. Mana urakoze kubwo kuduhishura ko dukeneye ubwenge. Duhe imbaraga zawe, uduhe faveri yawe, udukingura amaso kugira ngo ubwo bwenge tubwakire tubumenye. Verse ya nyuma ngira ngo ndangirizeho nivuga ngo ku munsi imanza Imana izaca imanza, wa mwamikazi waturutse mu majepfo ngo azahagurukira ab'iki gihe maze ababuranye abatsinde, kuko we yavuye iyo bigwa aza kumva ubwenge bwa Salomo, ngo ariko mwebwe mufite usumba Salomo ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Dufite Yesu asumba Salomo, tugomba kugira ubwenge busumba Salomo, kandi tugamaramaza kugira ngo uriya mwamikazi wo mu majyepfo ataza ducira urubanza. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitatu wakora ijambo ry'Imana wumvise rikagwa umutima wawe, Satani niwashaka kuryiba ntabashe kuryiba. Fata icyemezo muri wowe yuko amagambo yose yagufashije ugiye kuyamenya byanze bikunze. Icya mbere wakora ni ukwandika ugafata note. Icya kabiri kubisubiramo, law of repetition, gukora devoir, gukora homework, gukora umukoro, kubisubiramo. Ibintu ntabwo bikwinjiramo ubyumvise rimwe gusa, ugomba kwiyemeza kujya ubisubiramo kenshi. Ihereze umwitozo wibaza uti ese nungutse iki, kandi none wibaze uti ndakora iki kugira ngo icyo kintu nungutse, icyo gitekerezo nungutse mbasha gushyira mu bikorwa. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza cya kabiri, kubisubiramo. Wiha devoir, wiha homework, ukiha umukoro, ukavuga uti ese ikintu nungutse ni iki, kandi ukongera ukibaza cyose cya kabiri ngo ese ibi nungutse ndabikora hiki. Icya gatatu wakora ni ukwigisha abandi. Kora urutonde rw'abantu 12, kora iliste y'abantu 12, abantu b'inshuti zawe, abantu muturage, abantu bakwegereye. Iyemeze kuzajya usangira nabo ibyiza byose utahuye. Shakisha inzira yo kugira ngo ibyo watahuye ubyigishe abo bantu. Icya mbere ushobora kubohereza iyi mesaje, nicyo kintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri, bya bindi watoyemo, gerageza ushake uburyo ubisangira nabo. Wagenda ubona n'umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, byaba ari abana mu rugo, byaba ari abaturanyi, byaba ari abavandimwe bawe, shaka ukuntu ibintu wumvise ubisangira n'abandi. Kandi ntubisangire n'abandi ari ukugira ngo ubabwire ibintu wamenye, oya, ubikore kugira ngo nawe bikwinjiremo kurutaho. Ikintu wigishije mugenzi wawe kiguhamamo, kandi kubera kuri mukigisha undi ukacyumva neza. Kandi wumvise ibintu nk'uzabyigisha nabwo ubyumva neza cyane kuruta umuntu ubyumva gusa nta magambo abifitiye. Aya magambo ukomeze uyumve uyasubiremo kugeza yaza gucengeramo. Ushatse wajya ufata amaverise akaba arikoresha amasengesho yawe, akaba arikoresha mu wundi meditation, ndetse ukirirwa unayatekerezaho umunsi wose kugeza igihe yaza gucengeramo. Uko nguko ni ko ijambo rishya mutima wawe ntirizigere rikuvamo. Imana iguhe umugisha.